Parado, parado, si pungu zodor zora tanyo. Parado, punya bas mau mi.
You can call me Kali. Some sky. Tina. Tatonesha kidonda Tiba ya mapenzi waminifu Awakosagi wenye wifu Wanakata matawi na mazizi Ni ya waribu penzi Tell me, will you be there every day? And my love you'll never share Usinitie maumifu Penzi lako ni vidonge kwangu Only you panado You heal me panado Only you, only you, only you Koni vidonge panado, panado Usipunguze dos mbono taniwa Wee panado Punya bas maumifu in my heart Pana panado Usipunguze dos mbono taniwa Panado, panado Punya bas maumifu in my heart Every day, and my love you'll never share. Usinitie maumivu, penzi lako ni vidonge kwangu. Only you panado, you heal me panado. Only you, only you, penzi lako ni vidonge panado, panado. Usipunguze dos mbono taniwa, wee panado. Punya bas maumivu in my heart. Usipunguze dos mbono taniwa Panado, panado Punya bas maumivu in my heart
Fight.